nimeshitushwa maana uko bie bomba na nimeshitushwa na utamu pele mende lona mapenzi kikubwa unayo nimwagia mira sana mama mama na leo nikifa nibaki jirudia nitekova your mind na impress na ni para no stress yeah. Kukufisha shenda so kiss tuombe Mungu wa bless yeah. Baby on my princess yeah. Niko she smile your face yeah. Na tuombe kwa Mungu nizikwe na wewe daima I'm gonna go enjoy penzi lao niko hoy I'm gonna go enjoy penzi lao
Mzima kama chatu nimeze baby nichange ka pesa yo patu nimekimeki oh signora nitakuwa usijali vile vimasikatu we uko na mimi oh unani press hey. Unani parada stress no stress kukupesha shela so kiss yeah. Tumbe Mungu wa bless listen baby on my princess yeah. I put your smile on your face na tuombe kwa Mungu nizikwe na wewe daima umukwano kwa na enjoy mizi lako niko hoi umukwano kwa na enjoy mizi lako
Music at ninjaphoenix.com.